runo zo kujja mu kivuga nava Masaka era ne bwe niba nfudde ndisibwa Masaka sisuubira nti oba ndizeekwa ntebe kuba teriyabuuka lwera nazeekwa lugazi kino kyamulirwa musumba wange yiga kati omugenzi kimwakire mirembe yagamba evumuvu nenfufumfufu ne mukereziya buno obuwaayiro bubeerayo bino njogera nga mulaba tubadde baana gyoli musumba waffe ebyakusobaka kubeerenga omwoyo gwagutuuze mu batuukirivu magezi vaamu omukulu zangaala zino nsaba zibe ensiga emere tubadde endigazo nga gwamanyi okusumba tuyeno twemagasa abayimbi abazannyi bakatemba bonna okwossaako n'abadongo batulese mu biwoobe tulankaaba nayitangaani alamanya ebyange yigawummula mirembe olumbe runo lumaze abanga tabalungi bokka nsigadde mu matiga omuyiya w'ennyimba omuwabuzo waffe nga livaivo bandi yigawummula mirembe abadde amanya saga nakubaani olwali nsigadde wayeze nsigadde mu matiga tunakibuulira ni taata wotuli tunakibuulira ni igovuddewo ekisawo eky'okuyimba kibonyabonya ani agenda okuyamba kyekiseera omanye yiga gwennyumya yajja atya okufuuka ky'omanyi yajja najjita ng'ayimba kayinga bw'asuna ekidongo munjulira abaaliyo yatuukirawo akasozi omugenzi walukaga ye yamuwa ne intaviyu yamuyooya nnyo ebyava mu intaviyu okuyimba bakuzuula nga kutankana okulukayinga engeri gye yasulikanga jjita yakuba yabyewuunya omulimu n'anoga yiga baamumma omulimu so nga endagaano gye baakola nga bajja yali yabutereka ewa akasozi omulimu baafuna gwa nnyondo yiga mukwano gw'abangi embeera n'emutuulako yagenda mu maaso ng'atakula omutwe yagwa mu shamba booyi n'aba omukozi w'awaka wadde ebizibu bingi byavunuse yalina ekirooto kye nga kya busumba abaamulabaka omu kiwuunya gye yatandikira kyaki mpaka eno mu kibaati ekisa kya mukama kyajja kimukkako mwe mumutegedde afuuse yiga abizzaayo nga wadde mu kuyimba yagwa intaviyu naye ekisaawo eky'okuyimba yabadde muyambi abasumba babaddeeyo bamuvuula bunabbi wa bulimba bwe batyobuula so nga mu butuufu ye katonda by'atwagaza ye agenza bituukiriza tabadde na ttima wadde nkwe abadde wakisanga muntu w'abantu kyekiseera mumanye obulungi bwayiga omanye mmanye mmwe musiima tumaze okugenda evaivo bandi bwatyo n'agiteekawo mu evaivo kyaki eyawanekawala pasita agasitini gaabizzaayo wumula mirembe mu kino ekisaawe emiti yasimbanga mito teyaleetanga gino gye muyita kyemeza nabbi omukazi omala omwanje asani ndugga fenna yatuteddewo bena nabinsinga eriki mugwanya pedro matovu damalikira onamera jaki babirye beki burisoni ajati madiina bibuuza ne juniya kafeero zeekawummalu gwe musomi w'edduwa obadde neyiga mu buli mbeera tusaba osigale naffe totuvangamu nga bwe mubadde n'omugenzi ennyimba ezamunyumiranga mu gyenvuddewe yafuba n'aziteekako vidiyo n'eragwa n'abawanuka saako n'olwakinyozi nzeeyise bata munnanga ekitalo ddala sulankaaba nayitangaani nga namanya ebyange yigawummula mirembe olumbe runo lumaze abanga tabalungi bokka nsigadde mu matiga omuyiya w'ennyimba omuwabuzo waffe nga livaivo bandi yigawummula mirembe abadde amanya saga nakubaani olwali nsigadde wayeze nsigadde mu matiga ndowooza kyogenze mu lugendo lw'obwomu ng'ate mpawaali dda yigawummula mirembe ndowooza kyogenze mu kayumba k'obwomu sekiriba eky'eddungu awatali kyambala alivaivo bandi bamulekwa banange mwangwe tukungubage muzeeyi waavudde tusigadde mu bbanga kyensaba tukwatagane tweze ku mutindo ensi etuwoomere nga byetuyimba bagula kasita tutendese naffe tutendeka bapya amaze emirimu gye lukaba musaasira etalidde na ku ntuuyo ze mu biro simaati saasira bwe tujja tutugobaganya gwabadde amanyiyiga mu bintu bya jjita bino nsulambuuza lwaki walumba b'omugaso baatugumbula okumalawo emyaka n'abazentengotengo ze tutaali enva Yiga badde segwange bidde wote bienkanankana ebibi agenze nabyo yiga humula mirembe.